bakela okulerenga lusera kusasira dala kubangu yagalembera enunji omubiri oyina kuyiwawo ate ngaokozesa bibi abantu abalindawo betulaba abasinga birisatulo ate langa bapambanyi muvubuka lyeyo nkwebaza bakela okumbatikana mukwano li kumulamwa iserotikano nkasabula nkakaweereza omuvubuka aliyo ampuliriza amanya bampita samba yovani kizilo jino libambanyi abanjeyo mulimanyi sibukakasanda kukyalo kyetalamba tawuni yekikandu lwalero ntude mungoma nate gwe muvubuka mpuliriza sembera nkusomesa nsuka netaito kuno mutwe kukwata ku muvubuka omulamwa gwa kupambana ffe tuli bavubuka ab'omulembe omute byamanyi tugalina emirimu tugimanyi abamu basomyeko abamu ffe tetusomye nayera tekitugasakeera netwebakatulo engalo tuzirina lwaki tuzirera tulinga batamanyi nti emyaka titulekawo abavubuka tukole nnyo naffe tufananeko abakulu abatuzala namanyi tuzemu imanyi tulifuna mu maso abavubuka tukole nnyo naffe tufananeko abakulu abatuzala namanyi tuzemu imanyi tulifuna mu maso tetulaga tulifunamu mukazi kwononya oyagala okuwasa olinga takimanyiwa tuuka yagala kulya emere togirina toyagala kulima n'omulimu ogw'omumutwe mukwano tugulina okuzimba tokumanyi kaneka tokumanyi n'okugenda obajja ebyo n'ebyo tulisobola omera kumatya mu lujalo ebyo takasana atawe olisibukawo nga bambi oyagala kulya omwana w'abandi yafumba tabirina olumubula ng'abambi asibamegugu nga weevumba nsi eno gyoba bakuloga kanaye ekizibu kyolina kyoyagala patikana abavubuka tukole nnyo naffe tufananeko abakulu abatuzala namanyi tuzemu imanyi tulifuna mu maso abavubuka tukole nnyo naffe tufananeko abakulu abatuzala namanyi tuzemu kimanyi tulifuna mu maso getulaga
temyaka jikuleka obudde bwoyinawo bwakukola oli mu birala abazi bokwala abanjo n'abateeka wanna ennyumba togirina wosulawo oli mu muzigo
emmere y'okuba wanayo togirina kibanja kwelimira wakitunda n'okimalawo tolinawo sannyumba nti wawano ng'otta ku mwana w'abandi omufiriza okusoma vubuka kimanye nti engeri z'olinawo zezikolerere ziriddako ng'otandisa okukadiwa omukisa ogulina okyali muvubuka kugenda okuletandika okupambana byowuza gavumenti etuyambe gavumenti eyamba bibiina sise kino olaba nekitaawo yenyini akuzaala naye yakwenyewadola okuba ng'omusabiriza kolerera fyukyay'omukwano ewa kitaawo gendengayo okumwebaza mazima yakuyamba n'akulabirira okutuuka wotuuse okukweyakukola yakukuza n'amala zebampita izirodisakotuwipoba era nze netakulira ndikyana kyambaata naawe wetakulira oba ekyana kyambaata tofuuka ekyana kyenkuka ekyo no kibi nze museri mwebaza kimuyanta nempakasa fiizi za mukula musakika naye nga buli ekintuukako kasozi nakimanya ampita nambuulira ng'omusajja bwabeera nzeyiwa kuyamba kakulengeza ebijja naawe notetenkanya sukali nanywamu muvubuka nkusibula kusibita entanda kero ogenda opakasenva mu tulo obwavu mpola ogwomalwana nedakulya ebyesenda okulemerako kyo kimanye ne katonda omwebaze nga kukeera n'omusaba buli kimuyatutera musitampu nekikwatayo muvubuka nkubbirako manya kino babuulira obwabwe obwomunaku yawulira mu kusoma kwa leero kyokonze